ngathatheka kakhulu ngenta eyashiwo omunye umuntu la owathi ikhathela abantu abathi emotional intelligence i-soft skill lutho akunjalo emotional intelligence ingamandla akho amakhulu a divine hayi azashakela angiqale ngibingelele ngomkele futhi ngosina fresh ngingusibalo BT kangema ongomlomo ka Benedict Diamond we Christian Networks phela kubonga ukuthi asifani sonke ngokwemizwa enhliziyo yethu nangokucabanga kimi nakuba kubukeka imizwa yami ngilawula kahle kodwa hayi ngokwezinga eliphelele kubuka sengathi abanye abantu abakaze bangihlulele ngendlela mina engiyihlola ngayo ngokuhash ngokuqinile kodwa sonke sineyinkambiso eyibuye zihluleke sonke ngamunye futhi kulula ukujwayela lokho ukuncola ngakho nokuyixola ngakho ngithi angivuleleke kuwe la ngiye ngizame ndlela zonke ukuyilawula ngendlela efanele imizwa yami ingadlubulundeli ekuyithethiseni ngiyilahle ngecala kweqe ukuze ngikwazi ukuba secebeni likaNkulunkulu sikhathi sini kuwe kunjani akucabanga lokho kwaba seKolose 3 verse 12 no 13 ngakho ke njengabakhethiwe bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo yembathana ububele benhliziyo nesisa nokuyithoba nobumnene nokubheka kade nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yangithethelela yenzani njalo nani bese kuyisikhathi sokuba kumbe sokukwazi ukumukela ukuthi siyahluleka kwesinye isikhathi ekugcini kwakho konke sithandiwe uNkulunkulu siyisizwe sakhe esikhethekile futhi uma usukufunda leyo ndima ebhalweni isuke ikhuluma ngani ngempela omunye angabuza lowo mbuzo ukuveza umusa sibe neyibele sithobeke sibe mnene sibekezelelane singadinwa kodwa sithethelelane lobo buhlakani bokulawula imizwa enhliziyo yakho ukhula kanjani kubo ubambe kahle kuqala la khona kanye la ezwini kaNkulunkulu futhi kuyeke manje ukubamba uyeka uzishona ukuthi hayi phela nje kothiwana ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077 ngenjalo ngena kwi-Facebook page yethu ethi izwi eli-fresh.